Eliza, siji wenzi, siji baby Maria. Kama ni uhondo, kanilogea kibondo, tena ongeza kirogo, no matter how good I for you. Hauna gacha tamani kiwa sina, unanipenda mimi siyo jina. I'm gonna pray for you, live for you, gonna die for you. Vire Mungu juu tupe wajuku na vitu. Tena sina, sina, baby sina. Baby hello, baby hello. You're my dancing light, shining in the midnight. Hauna gacha tamani kiwa sina, unanipenda mimi siyo jina. Hauna gacha tamani kiwa sina, live for you.